kwabase Efesu 6. Bantwana, lalelana abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko kungumyalelo wokuqala onesithembiso, ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni. Nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Zinceku, abangamakhosi enu ngokwenyama, balaleleni ngokwesaba nokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu kungathi kukuKristu. Ningathenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Nikhonze ngothando kungathi kusenkosini kungekubantu. Nazi ukuthi konke okuhle yilona lo akwenzayo uzakwamukela okunjalo enkosini, noma eyinceku noma engokhululekileyo. Nani makhosi, yenzani okunjalo kuzo, niyeke ukusongela. Nazi ukuthi neyazo neyenu inkosi sezulwini, nokuthi ukukhetha umuntu akukho kuye. Qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya nobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imcibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngesikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Ninxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize nginishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga, ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Kepha ukuba nani nazi okuqondene nami nalokhu engikwenzayo. Uyakunazisa konke uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo enkosini, engamthumela kini ngakho lokho ukuba nazi izindaba zethu nokuba aduduze izinhliziyo zenu. Ukuthula makube kubazalwane, nothando kanye nokukholwa kuvela kuNkulunkulu Yise nasenkosini uJesu Kristu. Umusa mawube nabo bonke abathanda inkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo.